icyemezo kimfungura cy'umucamanza nacyakiriye neza, byaranshimishije kandi nyakira mu buryo butunguranye cyane, kuko umutima wanjye wambwiraga ko nta cyaha nakoze, ariko nkaba nzi ko hari imbaraga ziri inyuma zishaka kundunda muri uriya mwobo w'ibyaha. Mbonye rero kije kirantungura, ndabyishimira cyane, n'uyu munsi ndishimye cyane ku buryo utashobora kubyumva.
Muri rusange watujyana muri gereza, ubuzima bwo muri gereza bwari bumeze bute ku munyamakuru?
Ubuzima bwo muri gereza ya Nyarugenge ku munyamakuru buteye isoni n'agahinda, kuko nagezemo iyoborwa n'uwitwa Kayumba Inosa azirana n'umuntu bita umunyamakuru. Nkigeramo nagezemo ku itariki 19 z'ukwa gatanu, narakubiswe mu buryo bukomeye, maze iminsi Kayumba araza amenya ko hari inkuru nakoze nkiri mu gihugu. Iyo nkuru ituma njyana mu nyubako yiswe high risk, ariko njye nayibonye nka safe house cyangwa se black site, kuko ni gereza iri mu yindi. Iyo gereza rero niyo bakwinjizamo, bimaze kuyinjiramo baragufungirana bakaguha kumba. Njye numvana nimfite akumba ka metero imwe kuri imwe gahora gashongamo amazi, harimo imibu, ari kuryama hasi mu bukonje bwinshi cyane. Ubuzima bwo muri gereza hariya bwari buteye agahinda n'isoni cyane.
Ukurikije ibyo waregwaga, wagizweho umwere, benshi bagiye bavuga ngo waziraga ibikorwa by'umwuga, nawe niko wabibonaga?
Nibyo uzira umwuga ni ibikorwa by'umwuga nagenzira, kuko akenshi na kenshi bashakaga ibyaha wundi bagucaginga bakabora baguhera bakakujyana ku mwuga ikubera inkuru umuntu aba yakoze. Babashaka ko umuntu wese akora inkuru zo kwishimira, zo gukoma mu mashingo ko bahawe amashanyarazi bahawe iki. Urabizi ko igitangazamakuru cyo gifite editorial line yacyo, rero babashaka kugira ngo twese dufate editorial line nk'ibindi bitangazamakuru runaka, ariko ugasanga zira nkuru dukora z'abaturage cyane, tukagaragaza iby'abandi batabonye, kikaba ikibazo kuri ku bantu bamwe.
Muri gereza muri uko gufungwa kwawe, hari ubwo bigeze bagubwira ngo hari inkuru wakoze, ukumva muri wowe ni intandaro yo gufungwa?
Ndabyibuka umuyobozi wa RIB mu mujyi wa Kigali ushinzwe iperereza, iryo joro nibwo naraye inkozi inkuru y'abaturage barwaye icyorezo cy'ubushita, nibwo ninagaragaje umuturage uba mu mwobo umaze imyaka 7, ninagaragaje umuturage uba mu Kabuga ka Nyarutarama wararaga mu mifuka. Uwo muyobozi yarambaje ngo kuki uri kugaragaza inkuru zigaragaza Kigali nabi kandi tugiye kwakira Cogamo. Kumbaza ngo kuki nakoze inkuru ya Kangondo Remera y'abasirikare basambanyije abagore ku ngufu. Ndababwira ikibazo se ni inkuru yakozwe cyangwa ikibazo ni icyabaye umunyamakuru akayiripotinga, kandi umunyamakuru yafashe abaturage kubona ubutabera, kandi ngira ngo nawe umwe mu bantu bakoze inkuru, ariko ni njye wabaye victime. Wowe ukora igitangazamakuru kiri international kigufavoriza, twebwe ko rero turi local baradukandamiza mu buryo bikomeye, ariko natwe bakatubwira ngo inkuru ya radio ngo ntabwo itinda, ngo ngivugwa iminsi itatu ikarangira, ngo twiharabiba bigiye kuri YouTube ngo ntabwo bijya bisibama. Niyo mpamvu bashaka kudukaruma cyane badushyiramo iyo vitensi yo kudufunga. Nahoze mbikubwira nk'ibikoresho byanjye nakoreshaga byose ubungubu ntabyo mfite, nubwo umucamanza yifashe icyemezo ko inzego zibifite, urwego rw'ubugenzacyaha RIB rugomba kubima. Umucamanza yifashe icyemezo ariko ntibarabima, kandi ni icyemezo yafashe umwaka ushize.
Twavuga ngo rero nyuma yo gufungwa mu buryo we uvuga wazeraga karengane, usubiye mu mwuga w'itangazamakuru, akomeza umurongo wari uriho cyangwa biragenda bite?
Njyewe njya gushinga Ishema TV online, nari mfite gahunda yo gukora advocacy stories, gukora ubuvugizi ku baturage. Rero nibyo nzakomeza gukora, uko byagenda kose nzabikora, kandi niteguye kubikora neza nk'ibisanzwe. Ntabwo nahinduka, kuko ubutegetsi hari igihe baba bafite inyungu zabo bwite mu itangazamakuru, bakashaka ko itangazamakuru ritangaza inkuru bwo bushaka. Wowe uyishaka ntiwuyiguhe.
Hanavuzwe ukutavuga rumwe hagati yawe n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura, bavuga ko mwiyitiraga umwuga w'itangazamakuru, icyo cyo wacyakira gute?
Njye wenda mbere yuko njya kuri RMC, ubushinjacyaha nubwo bundega icyo cyaha bwaje akindeze cyo kwitirira urwego rw'umwuga w'itangazamakuru, njye nkagaragariza urukiko ko nize itangazamakuru, ko mfite bachelor's degree mu itangazamakuru n'itumanaho, hari n'ibitangazamakuru nakoreye. Ariko ubushinjacyaha ni buze bubwira umushinjacyaha ngo ubihakane ko ntaryize, ntibunahakane ko nta narikoze, ukumva ko ibyo hari cyari kibyihishe inyuma biturutse n'ibaruwa ya Rwanda Media Commission yanditse ivuga ko itatuzi, kandi ku munyamuryango wa RMC ntabwo ibyo bikugira umunyamakuru. Ngira ngo inshingano za RMC ntabwo ari kugira umuntu umunyamakuru, ngira ngo rero biriya byose ni uburyo bushyirwaho kugira ngo banige abashobora gutatira umurongo bagatangaza za nkuru ubutegetsi budashaka cyangwa inzego z'ubuyobozi budashaka. Kabone ko hari n'igihe ushaka gukora nk'inkuru nk'umunyamakuru perezida wa Repubulika wakayibona akagira icyo ayikoraho cyangwa akasaba inzego bireba kugikemura, ariko wa wundi perezida wa Repubulika ahamagara ati meya w'umujyi wa Kigali kucyura umuturage uriherereye aba mu ishyamba amazemo imyaka 7 kubera iki biriya bintu mutabikoze. Icyo gihe meya ahita aza karakarengeye w'umunyamakuru ngiye byagiye bimbaho kenshi, hari inkuru nakoze nyinshi zitandukanye, meya cyangwa ministre akaguhamagara gusaba kuyikuraho ngo hariya ngo yishize uzi kari ku karubanda ngo yikure ngo tuguhe amafaranga, uko amwiritse ayo mafaranga ushaka kugira ngo umpe igendo yahe uriya muturage ave muri biriya bibazo nge nzagiye kora success story nk'inshingano z'umunyamakuru. Nk'ubu ngo hari n'igihe kuri nk'uko usanga n'umuyobozi w'umudugudu aragwamaga inkuru koze ntabwo ariyo, ukibaza iti ibintu biravahe birajya hehe? Rero n'abayobozi bamwe bananirwa gushyira mu bikorwa inshingano zabo, wowe wazigaragaza nk'umunyamakuru bakagufata nk'ikindi kintu bakagutwerera nk'ibyo byaha.
Hari ubwo uzaregera indishyi bimeze bite?
Uzajya kure guregera ni ndese ubwo waburana nande? Uratuza nyine ntakundi, kuko nawe umuhamagaye nabwo ntiyakubwira icyari kigamijwe kugyanga gufunga nakuregera indishyi. Ntabwo mbibona hafa gusa abakoze ikosa ryo kumfunga bakamfunga bandinganyije nabo ubwabo bigaye, ntabwo ari abantu b'abagabo.
Bwana Cyuma Hassan Dieudonné, umuyobozi wa Ishema TV Online, turabagushimye ku kiganiro wemereye Radio Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane nawe.